radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyezwaho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komine ya Musambira. Niwe warukotse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we. Nyuma y'imyaka 28 binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaru kaburaga abona umuryango we impundu ziravuga arishima.
Yishimye cyane. Ntabwo nabyumvisha ko ari njye wahari wabonye umuryango. Ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka. Ni byiza imyaka yose namaze ntagira aho nkomoka, aho meze nk'aho ntafite aho mba nubwo umuntu ayegaho mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi. Ndumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na abanku bose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni by'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi, ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi, sinzi ukuntu nabivuga, nta kuntu yarashakishije, ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana yawe umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere kwa ari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro Kanzinzi, n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakuba Venise yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye mu ndetse na nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangewe barabagambanira ku bantu b'ikivuye nyaramwe b'ikivuye, ariko niko ndetse ko zitwa barabanza kuri nyina baratema, batema abana bose bazwinye hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'abapopu uburoga byo twabimenye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'igihugu y'Amerika mu kigaragaza ko abari aho nda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina Kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mbita ntangira gukurikirana rero nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi rya Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Inosa.
Musabane Inosa nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Bamuteze nyine muri Baoba muri 1993 yari yarapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na barumuna na murumuna we na mushuti ko bari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwaga Kijanja, witwa Kijanja, yari afite ikintu kiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Ahavanywa witwa Fulgence w'umunyacyangu utwaye wari utuye hariya kuri Baoba, nawe bari twari dutegwa yaratwe agura Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira inyarwanda zari kuri bahiri yuko hari harimo umodoka harimo umugore w'umugabo witwa Mutabani Nosa utuma agemurira inkota y'amasasu kuri jeto ukijyari niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cya gatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye babitwa ko bahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwana Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mbere ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye I Kigali ujye kureba uwo mwana n'imirambo barayishinge byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kora minisitiri ahubwo ni ibitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku Ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye kunzira n'impamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana gombe kuba wacu na mbere yuko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki icyo gihe?
Bo byabanje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikirana kuko ubwo bushobozi ndabufitezeranye n'abanyamakuru bamwe kuko ijwi rya Amerika ngiye gukurikirana numve ariko byahise binkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye ahubwo igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda, ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza.
Bo muri kibuga twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurabe bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yigurira n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umudj mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu. Umwana nawe agatuye bahita kubishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona. Urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije, wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse? Ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije?
Kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona. Urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo ngo ucure mu makengo papa we wari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite magazine yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ufite kimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashyingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari ziparitse ku gasata kugereza yari umuntu ukuzwe cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyishe umusazi nawe nahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo umusazi nibijya bishira umuntu ungana nawe urasenyuka ugasara ntabwo muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira nahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abaribo barabyihorera nyuma tumaze kubonera aba tumaze kumubona tumaze gukompirima ko ari we tubohereza amafoto tubohereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara abona nanone yarasengeye mu rukiko rw'ikirenga hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira kuko twavuganye uyu munsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye agasaro kaburaga karabonetse Voice of America agasaro
amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango yagarutse ku ijwi rya Amerika za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni impfubyi itabaza
mbese nabonye umuryango ariko mu kubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye banyikiriye banyishimiye nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo abiteresi z'icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubu none n'ubu turacyari kumwe banyemera ko ndi uwabo ariko abandi bo bakabo ntabwo babyemera kereka masenge imwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntabwo babyemera bavuga ko ntari uwabo ntabwo babyabyara abana bameze nkanjye babareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nande bareshya n'uruhe rwanda bavuga n'abameze bate
bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi bo babyara abana barebare ntabwo nta muntu niwe wabugeze uba mugufi yamureshya nanjye ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere ubwo bagaragaza urukundo banyeka ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babibi cyane kugeza ubwo baramvugisha nta n'umwivugisha muri bo ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare cyangwa se n'impamvu zawe zatumye ujya muri gereza
nibo babigizemo uruhare kuko iyo dosiye ko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ari bene wacu ngize nta bandi ndi kuzira
ibyo unyemerere simbijyemo simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza jyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu nirwo mbafashamo kugira ngo mbafashe kongera kwizera nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo abantu wampaye ntabwo banyakiriye ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye uretse yuko na papa wawe yari umugabo ariko iyo nshaka kukubaza abavuga ko batakuzi 1994 wari waravutse wari umwana muto yuri gitambambuga abo baso wanyu ntabwo bakwibuka ntibakuzi uwo mwana wavutse wabo ntibamwibuka iyo bakurebye ayo matwi bakakureba urwo ruhanga basanga utari uwabo
iki ni kinyobera bwa mbere na mbere duhura barabyemeye baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera ariko ba data wacu igihe cyarageze ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu n'umama wacu muhari bose barabyemeza hari n'umukozi wo mu rugo wa waturiraga we yatwarahuye yarambwira ngo niwe mwihuto nde arebe nimba ari ngiye nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakunze kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwawe izi ikibitera abantu mwamuje nabo sinzi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abandi babo mama barankunda ntabwo nabwo ngo baranyega ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo baratwahuye bwa mbere duhuye ku ijwi rya Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
biranshimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi rya Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba nibyo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize wabuzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi n'ubusa none byabuze gica ngo hatazajya imana mutaba abantuza akabura ikintu yafata kandi mutaba yari yarakoze ibi rero ba data bacu wowe ufite kandi icyo kintu ugiye mvuga hanini ko ari cyo cyatenze ibintu bikatuma nanjye bajya bavuga ko utari uwabo ni cyo kintu hanini cyabiteye kuko abandi bose abo batabifite bahabunda nta n'ikibazo na kimwe tugira nta n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo navuga nta wunyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda nta hantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane nagiye ndangamiye umuryango ukaragaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
hari atuwemo n'uwo data wacu iyi n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mutatiyo niko navuga kubera ko nyine ntago umuryango wabyejejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo uyu munsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari inzu
iyo nzu iramagana he
iyi Nyamirambo
none se kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere yuko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo bwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana none gusenge nawe tukamupimana nawe asenge aravuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kerekanye ndi kuguhakana njye singuhakana rero baguhakana gute baguhakana ese ibintu bibaho ko ubwo buryo ushobora guhakana ngo ni uwacu si uwacu basohoke igisubizo cy'ukuri nawe rero hari mu rujijo batari bavuga ko ntari uwacu babyemeza gutyo kandi atari ko babyanze
none se uko byumvikana yuko uretse kutaguha urukundo wari ukeneye ndakwibuka uza mu kiganiro agasaro kabura gwambiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya genocide ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha reka mbonye ubutabera akaba ari bwo mfasha iki kibazo kitarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwaba mu mama kuki bankunda ikagaragara cyane kuko nirwo kuko akabungo umuvukana kwa mu mama akaba nkunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndi wabo ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nibaza nimba koko u Rwanda rigendera ku mategeko bamfashe ikintu kibashe kurangira kuko ndabaye ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kuguteranira na bigeze ahangaha iyo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kunyumva mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva kazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu muziki munsi
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cicire sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gaperi yigaga Rugenda Irukumberi yabaga icyahoze cyitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo.
None se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha ari no koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza. None se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe kuvuga?
Barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushiki we witwa Gishikazi.
None se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94?
Icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7.
Nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahungaye masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana?
Ntabwo twigeze tumenya andi makuru, gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize.
Yego.
Nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro. Ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare. Yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica.
Urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga?
Yego.
None yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenye se kandi?
Ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho, ariko nabwo tuyabona imitagihe. Tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica.
Ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo, hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha. Akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mbambazi, ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro. Si wowe wa mbere bibayeho, hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye. Ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise, ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira, agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro.
Nta kibazo, nubwo ari kutamwakira waba utari wamwakira, umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe. Niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho.
None se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande? Watondaguye aba mbere bafite icyo bapfana, ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande?
Ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho, namuhawe n'Imana Venancia aracyariho rwose.
Yego.
Ndetse na Ndowa Paul Museveni nawe aracyariho. Umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho, baracyatuye aho ngaho icyahoze ari Komine Sake. Ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi.
Yego. None se Uwineza Janvier, niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye, yagusize uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga, none niba akumva uretse kumuhumurije ukamubwira amakuru y'umuryango wowe, kutwaje ijambo umuryango wose, niki kindi ushaka kumubwira? Fata umunota umwe umubwire icyo kuri ku mutima.
birashoboka yuko yaba atakinyubuka cyangwa satananze ariko icyo namubwira cyo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda wacu na mahoro yaza aka yatugera hanyuze ku agasaro ka buraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu
yego
atugereho murakoze
Janvier urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasaro ka buraga tuzagutumikira ndizera yuko muvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
Agasaro ka buraga
undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyirazaninka ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga
twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu muburira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazi n'abamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntago ari nge twari turi kumwe yarari kumwe na mushiki we ariko umushiki we yagarutse nahanga aza gupfa ariko yatubyiye yuko baburaniye muri Kongo
baburaniye ahagana he
mana we nimba ngo ari ahantu bitiwe ari karisi ni mu bice nk'ibyo ngibyo nimba ari ari kare ndumva ari gucyo yatubwiye n'ubwashize igihe
wari kare habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
ubwo urumva 1994 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza amahari mwatandukaniye he byagenze
gute we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo guhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonye n'ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye mbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukane aho ngongo muri Kongo nge ntago rente kumwe nabo ubwo amakuru nguha nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubyira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wowe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwakanga ni nk'uwamwana nk'uwa gatanu
komera kuri ako nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza abirumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we wowe usigara mu Rwanda mushiki waragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe muri 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubu nibwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuga nereka nanjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya ba birumvikana cyari gihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru wabaciye iryera waguha makuru akubwira ati aba bana bagendanira babonye nta muntu ugize na rimwe akubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi nawe uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangeze uko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze ama makuru pe usafite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumba we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumuna we yari gato yawe afite nk'imyaka 6 ni umwana mukuru ni umusore nawe yari ni umuntu w'umugabo yarakuse
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti umuvandimwe ari hehe ukunda kumutekereza
mukamuze yataye n'ikiza aravuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakina baho
birumvikana ariko burya ikizere kiraturema ikizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu hare kare sinzi umuntu twaganiye ndabashangiye namurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo ngiye birantunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga
urumva rero
umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mitabaje natwe twabuze umwana ariko natwarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jean-Aimé w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu ukitarike hari gihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho kihumeka uwiteka zongera duhuze pe
yego
icyo kintu mora nsaba Imana nkavuga ni nimba kibaho kuko witeka n'ureba kure aho twebwe tutareba ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba nguhamagara uyu munsi warukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jean-Aimé w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Winchi kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 9 mu cyahoze kitwa komini ntongwe ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryetna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitaine Ntare yabaye gitaramari RP kimwe na Ndani uwo muntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro agasaro kaburaga amushaka yipfuza kuza kumutura ineza yamugiriye nzamurambaho Karekezi aho uri hose niba wumva ijwi irya America tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwa wumva iritangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka wa 1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi ni bo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza cyamuramira agasinzira imbehe mugeze kumunwa
yaranyinjije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye anicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate branch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kirango no umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaceho mbona si umuceri ize mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya yani gamita ni amonga ku isima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho bana aho kwa mupadiri yaje gusohoka asanganye n'isane iteretse aho ahitambwira ati rera tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi itonto amaga karita bafatira za igikoma n'ibindo ubwo nyine najyana yanjyana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare ndarayemo rimwe itondo nyine ubwo dasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanyeyo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaka kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine bafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu nkotangira ese zihagera nageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti bambwira ese wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute nsohotsemo gutyo nagiye ndamukurikira urabona hari hari agakiyosike kako kakora njya nkibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga baho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we urimo urajya ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ubwo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine patera yambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujya nanjye baza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicara aho ngaho ariko amasasi ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi n'igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntago gusubira ntago byari gukunda kuko umuhanda hari harimo intera hamwe n'amasasi ari kuvuga ntago nari kwenda kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine naraye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ubu hasigaye hari inzu ya beka beka niyo iyi isigaye ikoreza n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyama nyine wambaye mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziri aho umusirikare avuga ati uyu mwana n'uyu mukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhita mukecuru uzane hamwe zizira zirafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekera igikoma aracinywa ariko bwace ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana isare n'umukanye n'abantu umwe nyine bahita bajya guterosoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiriye inkotanyi zahise zihagera. Zihageze abantu barirukana. Birukanze ndabaga rero njye ntabwo nirukana. Guma nicaye aho ngaho. Inkotanyi zihita zijya zazajya zamfata tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tujya gute duhita dukomezanya. Ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe. Bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma. Naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubungubu wenda kuko dusubiye inyuma tujya gukomeza umuhanda nzabona nk'urumuna wanjye. Ariko ariko byagenze ngo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba. Naho n'uwo muhanda ntabwo ariwo twakomeje. Tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Irima. Irima turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe. Ariko ubwo muri uko kugenda akaba ari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko. Wabona ahantu bita Samusambira yambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye sizahantu bari ariko ngwino tugire gute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twaragiriye tujya Irima igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we. Ubwo nyine turajyana tubana za Irima buri Irima nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango. Po tumaze kuhaba barambwiye ati sa mwana we kugeza ahantu bakamenya iwanyu ndavuga ati nahamenye. Ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda tugera hehe akagenda nyirandi ageze ahantu akambwira ati ahangaho urahaze ugati ndahaze aragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe batubwira ngo bashiki banyu bageze gute ngo baraje ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera aha. Ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abanze kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabona ihe bahita bamwereka ati wabona aho ngaho nawe nyine amazu barayashenye. Ese tugira gute twese twongera duhita twisubirira Musambira.
Hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungu iwanyu wagiye Irima uzi kuri umanuke hepfo wenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye.
Abo bashiki banjye bo namenya amakuru ko bapfuye.
Naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo jenoside nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka amageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali yabaga kwa Masenge aramwohereje aravuga ati uzagende ureba ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugira gute ahita umuzana. Ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye arambujije kongera kujya gute tusubira i Musambira. Ubwo hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyaranjye twakanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima nda ndiga amashuri ndayiga ariko nahahinda make uwo muhasenge nawe yaje kwitaba Imana muri 1997. Ubwo nyine rumanye narakomeje ndiga nsanze kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gusura aho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba baturiye munsi y'isango yacu. Noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho agiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ako murumuna wanjye ari mutoya ntabwo we yari ari mu byari mu musirikare akubwira nyine yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye agira gute ahita amumwambura amumwambuye amuhereza iki amuhereza afande wabo nyine bakome barakomeza afande wabo agira gute amuhereza umugore we wafande bamwitaga agatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Katarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu ubonanye n'umu majoro sinibuka amazina ye ndamubwira rero itinzanya ni ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero tiwisoni tena ati njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubuze nyine yambwiye nandi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira ahantu muri iki kiganiro arambwira ati rero ati ntakundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nagomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ngo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gutyo nabonye ko contactize nyine birangira muzi rero cyatumye mbahamagara avuga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfashe nkaba nakongera nkamubona ndumva ntabwo interahamwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'inkotanyi wenda nimba araje kuzizira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho akaba rero ariyo mpamvu abana bandikiye mbasaba ko nafasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe genda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'imfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingo aya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira nuko yazo tugahura tukongera nyine tugakora umuryango nanjye ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa yazo tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeje utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintegeye Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wazangwe muri Kongo afite imyaka 4 abamuciryera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije tuyishime Jeannette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine ni ukuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye
mm.
babyara umwana
mm.
bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira mu
gihe ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba na mu Rwanda ari kugira ibyo byose hari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha turahe
mm.
ubwo rero yitwa Mugenzi Diyeri
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
yee
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingwa ya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka 10 turakumara turashakisha turamubura ntako utagize rwose umwana wari ufite imyaka 4 mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo mazi aho ndi ni kuri kuri wari uji niho nagiye
komera shaka utuzi banze umwe dukomeze
nukuru ubwo nyine ye nasiragiye aho Kigali nasiragiye Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tongera turashakisha turahirwa
ntiwumva Kigeme aho ngaho
barongera rimwe batubwira ngo ari Bukavu n'ibintu byinshi bakomeje gutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ubwo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tubasumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaru kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imu wabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo ziko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yaba aherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo aza aherereye hariho ntabwo aza aherereye pe niwe waduhaye imyirondoro ye
yego
yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye nuko bamujyanye afite imyaka 4 yatubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ubwo rero nyine nanga kwicara avuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Kongo bamuzanira i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondoro bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Kongo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba ibutare naho cyari gihari naho ku kijyuba kubwira cyari gihari nakubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga amenye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo umfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Kongo
ntabwo namumenya n'umwirondoro siyohereje
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2072 4 6 1 0 nongere nyisubiremo ni 001 2072 4 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshi dushimiye Imana.